Nasema njonjo maibu nikupe kipenda choro. Umenivuruga msofu, nisikize mimi kupesho. Kam kam kupe tamtam, tupeane zamzam. Nateseka na labla, I love the way you shake. Choke ya toto rest, let me test.
Nibela
wana maneno shombo ni kinya, mahaba ni uwe kishu ya kwenye shit and a rock. Vile utakavyo minafa, mlimbwende we ni kifa. I feel so good the way you do. Mimi noge wanawe ni pitten around too. All eyes on you, nataka niwe nawe too.
Baby, let me be your sugar king, sweeter than them. Let me be your sugar.
Sitokuchezea mama, tutadumu. Kulinda penzi lako kwangu ni jukumu. Wapoteze watakupa sumu, kisha tugombane mama unlaumu. Ah, mapenzi matamu japo magumu, sitaki nikosee kesho huni hukumu. Mapenzi yote weka humu humu, usije mpiga chini nitakunywa sumu.
Shako na wengi hika, wewe umeniweza. Somi mwingine zaidi ya wewe.
Let me be your sugar king, sweeter than them. Let me be your sugar king, sweeter than them.
Come on. Tumba kama madas. Ugonjo wangu nipe medicine. Na baki kucha I wanna again. Kusambaratishe bila den. Nibadilishe engo girl. Hali yangu sio magendo girl. Jengo mpya sisi wagen. Ila majirani they know my name. Rock your body.
Let me be your